Zaburi ijana na gatanu. Nimushime Uwiteka mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke, mwa rubyaro rwa Aburahamu umugaragu we mwe, mwa bana ba Yakobo mwe abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Yibuka isezerano ry'iminsi yose, ijambo yategetse ryibuka ibihe bihumbi. Ni ryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka, akayikomereza Yakobo kuba itegeko, ayikomereza Isirayeli kuba isezerano ridashira. Ati ni wowe nzaha igihugu cya Kanani kuba umwandu ukugenewe. Umubare wabo ukiri muke cyane, nabo bari abashyitsi muri icyo gihugu, bazerera mu mahanga ataramwe, bava mu bwami bajya mu bundi. Ntiyakundira umuntu ko abarenganya, yahaniye abami ko babagiriye nabi. Ati ntimukore kubona size, ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Ahamagara inzara ngo itere mu gihugu, avuna inkoni yose bishingikirije niyo mutsima wabo. Atuma umugabo wo kubabanziriza ni Yosefu waguriwe kuba imbata. Bababarisha ibirenge by'iminyururu, bamushyiraho ibyuma, kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Umwami yaratumye baramubohora, umutegeka w'amahanga yaramurekuye. Amugira umutware w'urugo rwe, amubitsa ibintu bye byose, ngo aboha abakomeye be uko ashaka, yigisha abakuru be ubwenge. Kandi Isirayeli ajya muri Egiputa, Yakobo atura mu gihugu cya Hamu. Kandi Uwiteka agwiza ubwoko bwe cyane, abaha gukomera kuruta abanzi babo. Ahindura imitima yabo ngabo ngo bange ubwoko bwe, bagira ubwenge bwo kurimbura abagaragu be. Atuma Mose umugaragu we na Aroni yatoranije, bashyira hagati yabo ibimenyetso bye, bakorera ibitangaza mu gihugu cya Hamu. Yohereza umwijima, atuma ari ibijoro, nabo ntibagomera amagambo ye. Ahindura amazi yabo amaraso, yica amafi yabo, igihugu cyabo cyuzura ibikeri mu mazu y'abami babo. Arategeka amarumbo y'isaza araza n'inda mu gihugu cyabo cyose. Abaha urubura mu cyimbo cy'imvura n'umuriro waka mu gihugu cyabo. Akubita imizabibu yabo n'imitini yabo, avuna ibiti byo mu gihugu cyabo. Arategeka inzige ziraza n'uburima bitabarika. Birya n'imboga zose zo mu gihugu cyabo, birya imbuto z'ubutaka bwabo. Kandi akubita abana b'imfura bose bo mu gihugu cyabo arabica, gukomera kwabo kose nibo kwari kwatangiriyeho. Akuramo ba bandi bafite ifeza n'izahabu, nta munyantege nke n'umwe wari uri mu miryango ye yose. Abanyegiputa bishimira kugenda kwabo, kuko gutera ubwoba kwabo kwari kubafasha. Asanzura igicu cyo kubatwikira n'umuriro wo kubamurikira nijoro. Barasaba azana inkware, abahaza umutsima wo mu ijuru, atobora igitara amazi aradudubiza, atemba ahantu humye haba umugezi. Kuko yibutse ijambo rye ryera na Aburahamu umugaragu we. Akurayo ubwoko bwe bwishimye, intore ze azikurayo ziririmba. Abaha ubutaka bw'abanyamahanga, batwara iby'abanyamahanga baruhiye. Bibera bityo kugira ngo bitondere amategeko ye, bakurikize ibyo yategetse. Haleluya.